kote ni endapo, chochote ni fanyacho, maisha yangu ikupendeze. Popote ni endapo, chochote ni fanyacho, she is. Sadaka ikupendezayo.
Let's sing that together.
Iwe sadaka ikupendezayo manukato.
Can I hear the congregation sing?
Iwe sadaka
ikupendezayo manukato. Iwe maisha yangu iwe iwe kupendeza yo Yesu wangu, maisha yangu iwe kupendeza yo.
Thank you, Jesus.